exclusive from ZHitPromo.com.
Straight from Chipotayan. James Kelly alongside J1.
Chifu Simbo ya Ken Nudu. Chifu Simbo ya Ken Budu. Kelo Simbo ya Ken Boko 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 Shake Yom Boko. Shake Yom Boko. Make it so be Yom Boko.
Vina mpaka tomorrow. Osa yopa vina mwana. Osa yopa kodanga nana.
Ndipo iliko iliko all night.
Teza otunta all night.
Moa
Senegola wa mahala mwana.
You got to twerk, 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 twerk.
Chifu Simbo ya Ken Nudu. Chifu Simbo ya Ken Budu. Kelo Simbo ya Ken Boko 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 Shake Yom Boko.
Molo wavala gamini Tigwese dola Nine bigi paya na fula.
Show your potential sayopa baby gwendeza.
Bika reja sumbuyo ya kumami sendeza.
Show them your move utie mami iwe sendeza.
Kati gwende, 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 gwende. Potential musiketi ndiye simbo. Bigi paya cash ndiye simbo.
Yasala ni mashododo ndiye nyimbo.
Straight from Chipata iwe ndiye simbo.
Chifu Simbo ya Ken Nudu. Chifu Simbo ya Ken Budu. Kelo Simbo ya Ken Boko 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 Shake Yom Boko. Shake Yom Boko. Make it easy for Yom Boko. Shake Yom Boko. Boko Boko Boko.
Anakazinga unga unimwe salakwe bari bonse niwe una sala
baby go down ilandize komesha go down
niwe una sala po baby penda baby choka potesha musiketi yako mami ndiye
simbo simbo
mashoria
chifu simbo ya Ken Nudu. Chifu Simbo ya Ken Budu. Kelo Simbo ya Ken Boko 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 Shake Yom Boko.
Baby wanja bade izungulu se mongo teya de mama de kelo wanja bade wanja bade go low do it nice and slow go low do it nice and slow slow.
Chifu Simbo ya Ken Nudu. Chifu Simbo ya Ken Budu. Kelo Simbo ya Ken Boko 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 Shake Yom Boko. Shake Yom Boko. Make it easy for Yom Boko. Shake Yom Boko. Boko Boko Boko.
Yes. Chips killer. You know it's straight from Chipotayana. With my boy J1.
Chipata boy, yeah, yeah. Chipata boy, yeah, 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 yeah.
My DJ no senda kuona ni.
We are on the beat, boy.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.